Yeah, yeah. Keeping on my love.
Can you wake up, keeping on my love? Tunafanya chuk chuk kavka. Penzi liko uwanja niliko live.
Ale muwaja atajuta mana niko geto na kumbatia. Akiana nitamrusha roho mpaka ata sana kwenye dunia. Nasimamia kaukucha mpaka nachananga chandarua. Nimempati yani mia kwa mia. Haru, haru wana mcharura, charura. Ukiwa ndani ni aibu anaficha sura. Kasi kama ni beki basi mimi ni kisiki sipitiki. Baby mweza kwa wasi wasi usiwapena fazi kiuraisi, yeah, yeah. I give you my worry, I swear siwezi kusubiri mpaka tonight. Izongongo hodi zinakata mudi tuacheni ukumamboni.
Utake usitake.
Squatchy, alo alo. Squatchy,
hapa ni kinaki naki.
Squatchy, alo alo. Squatchy,
baby we, baby we.
Squatchy, alo alo.
Squatchy,
tafuta na mashati.
Squatchy,
halo halo.
Squatchy.
Unataka nini wewe? Nauliza unataka nini wewe? Sema basi baby nini upewe? Usiripe kodi moyoni kaburi. Usikwachi nimeacha nimeacha. Kwa sasa nimetulia. Umenzima na data simba kapaka. Tonangata nangata ninajilia. Bilivyo takata siyo takataka. Chuna chuna mama maliza pesa za mshahara.
Aiwe,
nitakupa gari autopanda vidaradala.
Aiwe,
ongeza madeko mina kupenda simasihara.
Aiwe,
misi nyama pori baby nipe ile nyama ya swala.
Haru, haru wana mcharura, charura. Tukiwa ndani ni aibu anaficha sura.
Baby kama ni beki basi mimi ni kisiki sipitiki. Baby mweza kwa wasi wasi usiwapena fazi kiuraisi, yeah, yeah, yeah. I give you my worry, I swear siwezi kusubiri mpaka tonight. Izongongo hodi zinakata mudi tuacheni ukumamboni.
Utake usitake.
Squatchy, alo alo.
Squatchy,
hapa ni kinaki naki.
Squatchy, alo alo.
Squatchy,
baby we, baby we.
Squatchy, alo alo.
Squatchy,
tafuta na mashati.
Squatchy,
alo alo.